waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Dadweynaha kurdiyiinta ciraaq ayaa u dabaaldegay codaynta aftida bartamaha magaalada Irbil kadib markii codayntu ay xirantay. Ku dhowaad 5.2 milyan oo degan saddexda gobol ee kala ah Irbil, Sulaymaaniya iyo Dahuk ayaa codeeyay kadib markii ay dad aad u fara badan codeeyeen. Qaar badan ayaa farxad dheeraada ay ka muuqatay.
I am so happy. I wanted to be one of the first ones here. I only slept for 3 hours. This is a historic day for us.
Aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan rabay inaan noqdo dadka ugu horeeya oo codeeya. 3 saacadood oo kaliya ayaan seexday. Maalin taariikhi ah ayay noo tahay. Waxaan hore ugu codeeyay doorashooyinkii baarlamaanka iyo kuwii madaxweyne, laakiin tan ayaa ka muhiimsan sababtoo ah waa mid madax bannaani ah. Waxaan rajaynaynaa in Kurdistan ta cusub ay noqoto mid dadkoo dhan ay wada leeyihiin, hadday yihiin kurdiyiinta, carabta, yasiiriyiinta, asiiriyiinta iyo cid kasta oo u baahan ammaan iyo xorriyad ay ku noolaadaan. Qaybo kale oo ka tirsan gobolka oo loo yaqaano goobaha lagu muransan yahay ayaa sidoo kale ilaa 2,000 oo goobood lagaga codeeyey. Codbixiyaasha ayaa haa ugu codeeyey gobolka Kurdistan oo madax bannaanaada ama maya ugu codeeyey inay qayb ka sii noqoto Ciraaq. Codbixinta ayaa si nabada u dhacday, laakiin magaalada batroolka qaniga ku ah ee Kirkuk oo lagu muransan yahay ciidanka ammaanka ayaa wadooyinka buuxiyey intii codayntu ay socotay, iyadoo laga cabsi qabay inay taasi ka caraysiiso Turkmen iyo carabta halkaasi degan. Codka ayaan ahayn mid sharci noqonaya, lamana filayo inay dhaliso madax bannaani waqtiga dhow. Laakiin ra'iisul wasaaraha dowladda gobolka Kurdiyiinta Nasharvan Barsani, oo isagu ka mid ahaa dadka hoggaaminaya ololaha, ayaa ku tilmaamay mid taariikhi ah.
Today is a historical day for the communities that live in this country, Kurdistan. A message is that the Kurdish people, along with the other communities...
Maanta waa maalin taariikhi u ah bulshooyinka ku nool waddankan Kurdistan. Fariinteenu waxa weeye in shacabka Kurdiyiinta iyo bulshooyinka kale ee halkan ku nool inay doonayaan inay ku noolaadaan nabad iyo dimuqraadiyad. Waxay doonayaan inay si xor ah u cabiraan aragtidooda markay noqoto mustaqbalka dalkooda. Aftidanna macnaheedu ma aha inaanu maalinta xigta leenahay Kurdi way madax bannaan tahay, mana qeexayno xuduudaha Kurdistan. Labadaas arrimood waa kuwo muhiima oo dhammaan dariskeena iyo Baqdaad loo baahan yahay inay fahmaan. Waxaan keliya oo aanu tusaynaa caalamka waa waxa shacabku iyagu ay rabaan. Laakiin aftidan ayaa dhalisay walaac weyn oo caalamku uu qabo. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa walaac ka muujiyey suuragalka in arrintani ay abuurto xasilooni darro. Maraykanka iyo Iiraan ayaa iyaguna ku biiray dowladda Ciraaq oo iyadu ku celcelisay inaysan aqbalayn natiijada, iyadoo ku tilmaantay waa dowladda Ciraaq ee mid dastuurka aan waafaqsanayn. Australia ayaa sidoo kale sheegtay inaysan aftidan ku soo aadin waqti ku habboon, halka Britain ay sheegtay inay keeni karto khatar xasilooni darro ah iyadoo ay ahayd in diiradda la saaro sidii looga adkaan lahaa kooxda IS. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaan isagu intaas oo keliya ku ekaan. Wuxuu ka digay in Turki oo cabsi ka qabta saameynta ay aftidana ku yeelan karto kurdiyiinta dalkeeda ay dhici karto inayba xirto xadka.
Nobody should expect us to close our eyes to a new crisis and clashes zone near our borders.
Idna yey naga sugin inaanu indhaha ka qarsano qulqulada iyo isku hor imaadyada xadkeena oo gaaraya 350 km. Fikradda aan ka qabno arintani waa mid cad. Natiijo kasto ka dhalata, waxaan leenahay aftidan oo aan waafaqsanayn shuruucda Ciraaq waxba kama jiraan, mana jiraan sharcina kuma salaysna. Suuriya oo daris la'ana, kaaliyaha wasiirka arrimaha dibadda Ayman Soosan ayaa sheegay in aftidanu ay dhaawacayso madax bannaanida Ciraaq iyo weliba shacabka Kurdiyiinta.
One of the basic rules of the international law is safeguarding country sovereignty, territorial integrity and peace.
Mid ka mid ah shuruucda aasaasiga ee caalamka waa ilaalinta madax bannaanida, sharafta iyo nabadda dalalka. Marka aftidan ay qabteen qaar xag jira, waxay saameyn xun ku yeelanaysaa Ciraaq. Inkastoo Kurdiyiintu wax fiican u arkaan, haddana waxay weli qayb ka yihiin shacabka Ciraaq.
waad ku mahadsantahay inaad dhageysato raadiyaha SBS toos u dhageysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10ka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.